Adaro nong man man zulu maju pimungo kukilu. Timu kari tini sende adaro nong man man zulu maju pimungo kukilu. Eni wunya pate kadaro nong man man zulu maju pimungo kukilu.
It's time.
Iga story, baby iga story. Tumar muju na e sora mijungo. Iga story, prango miga story. Tumar muju na e sora mijungo. Eh, omar muju na e sora mijungo. Manangi beba kenu yu manifenda Ikeka kuri paka bindu icha yenga Hapetu kugeni makenu ni ale manda Karama ni ka story Maybe kudike tuinyare mdo Mutale manda enka story go Yuchunya winyu maru obofungo Lema timu beba tima keta chunya Kudike lisure jepkule mimar Etina be wangu ya beliel Happy mar peri baby Anyotu mara anyotu sawa Anyotu shinya akaramane ga kwa story Yeah You got story, baby got story Tumar mchuna e sora mchungo You got story, prango me got story Tumar mchuna e sora mchungo Hey, omar mchuna e sora mchungo Ye kudi kumipe man mi story Ada gosar makana keri wetu ira sorry Pina dead buses aparantu manjige glory Na wanambu kudi nanzo enjoy kulori Nyanga ka wanambu na wanjoto manjeri Weklo rubedi ichunya indi kendi Pini mitozo ati mokada will drink endi karangeme ni kendi Keneka woni do wachako marmwa Watimpien sawa bigalwa Waweka uyare mubedi kindwa Ache maberrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
waweka uyare mubebi kindwa.
Iga story, baby ga story, tumar mutuna e sora mitungo. Iga story, brongo biga story, tumar mutuna e sora mitungo. Omar mutuna e sora mitungo. Chamano ngi beba kenu yuma defender. Iketa kuri paka bindu itayenga. Apedu kuget makenu ni ale mandam. Taro mani ka story. Baby marma tiye kudiku mipe marmi story. Adago sar makara keri wetu ira story. Bina derba sisa parandu manjige glory. Na wanabu kudinanzo enjoy kulori. Keneka woni do wachako marmwa. Watimpien sawa begarwa. Waweka uyare mubedi gindwa. Atima berr. DJ select a look man as a promotion. DJ OD 243 and the UG Charles Suji is your name, so teamed up music. No time, no time.